kipaji astahili kucheza Yanga. Mana hana kipaji, kumbe ni nguvu za manyanga. Kuna watu wanaroga, wamekoma masugu. Hadi wao na waganga, wamesha kuwa udugu. Uchawi kuwa di Ulaya, na wazungu na watesa. Hivi kweli Ole Gunnar Solskjaer kuwafundisha manjesa. Uchawi upo, uchawi upo, uchawi upo. Sema uchawi upo. Ndo mana kuto unakopwa.
Uchawi upo.
Utaishia kuona wanza kuona choka na vibopa.
Uchawi upo.
Wanaroga watoe mikosi, kazi ni wapendwe na bosi. Wanza kulizika tukosi, tunaroga lisinu nipoji. Kabila nongoza kuzipiga ndele. Cheki mgongoni anama chale tele. Kiloge mbagala wenza kotwa enda pemba. Afanya kafara ndo mana mambo shere.
Uchawi upo. Tell you po, tell you po. Sema tell you po, tell you po, tell you po. Ma, tell you po, tell you po, tell you po. Tell you po, tell you po, tell you po.
Molson el Budianga. Pelchayo.